Hambise kuthisha uthole konke futhi ayiphuza insizwe bheme bhemayo love is not about ashila demet into enukuyibona obaba balahlile singenababa sikhova FM siyabanyanya uthi unkulunkulu asinitshele ukuthi niyababa uhlelo lwentibane uyimbuzi babomncane uzani nizoncolombisa sinyaphaka mina umnikazi wempuku khuphuka mafendane dlala winkinga isidwadwa sikazwelonke musani ukungiphusha uzoyihambela isidadada uyadadaza ngapha amakhotha ngqobo hey amathe malo alombe Obegi peri si amba pambi alombe Bantu wachi peris 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 Bantu wachi peris 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 alombe
Summer